ujikele wena ujikele umhlaba ntombazane yebubuhle obunabo ujikele ujikele umhlaba ntombazane yebubuhle obunabo ushintshele wena ushintshele umhlaba ntombazane yebuduma obunabo wajikela umhlaba ntombazane yebuduma obunabo ujikile umhlaba ntombazane yebuduma obunabo ujikele wena ujikele umhlaba
Ujikele wena ujikele umhlaba